walbarashada waliba iyo qaybiyin ku eeta iftiiminta nololaha beryaya iyo waliba horumarinta deegaanka adka noola iyo dan iyo jaran dhalinyarada badan oo iyo hadda ka dadaalaya sidii iyo markii oo baradan hagaaji lahaayeen nololiyo aanu ku mid ah ardayda dhigtaasa jaamacadda Baydhabo University ee magaalada Baydhabo yaan hawl ku weydii dhalinyarada walka barati jaamacado magaalada Baydhabo sida ay ku qayb qaadan karaan horumarinta deegaanka
in marka hore la helo isku xirnaansho wax walba waxa lagu gaaraa in qofka qof kale uu aamino then waxa la heli karaa markaasi in dhalinyaradu wax bartaan oo shaqo la wadaalo ka deegan ahaan markaan u fiirino ay Comfort Galbeed ama KGS waxaan la gudboon in fast ama priority koowaad aan siino dhalinyarada sababtoo ah dhalinyarada waa mustaqbalka Britoole in marka uu fiirisid inta wax baratay iyo inta wax baran probability marka la sameeyo ama isbarbardhig waxa tira badan inta wax baran in iyagana kama aheyn wax baranne duruufo ayaa iska jiro waxa dhici karta marka duruufo ay yihiin duruuf dhaqaale duruuf dhan waalid dhanka ama in iska haystaan in hadii si loo fiiriyana waa xaqiiq ah jiro waa in tusaale kale tusaale ahaan marka fiirisid in inta ka shaqeysa banaanka ama aan iraado xamaali ahaan noqdaan ama farsamo kale ama maxal yiraahda shaqo abuur kale isticmaalayaan in waxa u badan dadka aan wax baran hadana badan waxaan aragnaa qof wax bartay shaqada ku habooneyd ma aha shaqo kale qabanaya taasina waxa keenaya marka waa deegaankii oo ama mujtamaaci meesha isku noola in aysan wali horumar sameyn
ardayda inay horto markii arday dhalinyaro la mulayn shaqo qaaday dad walbaradeen dad walbaran dad walbaradeen meen baahanyina inay shaqo baahanyi shaqadii baan baahanyina ma taa shaqo iyo aqoontii iyo la ka baradeen meer la aanada dadku wal hanbarneen meen baahanyina intii fursad la sii dad oo hadmay jiray Comfort Galbeed dad oo guriyal badan leh hanta leh hadii joog geek iskaashadan ama wal sameeyaan ma awoodo korona intii arday meel raay dhalinyaradu oo masaakiinta ma aqoonta intii waliba waa iyo abaabulan waan aan sameeyaan ama waliba school oo dawladda free day arday dhalinyaradan loo sameeyo si ay gande u gaaraan si wan deeran heerkaas iyo in deeran new fursado aan banaan intii hor naftiyo kor mariyan dhalinyarada may ku miday koob intii qofka horto wallaah bari intii is fikir intii is hal abuur sameeyaa walaa is barada intii is walaa ku saarad intii is ermel raus making failing in making walaa la ka baray intii wal ku bilaaw korto walkeen ku toos kor ilmigaas ka shaqeeyay korto qof kool hambarn isuun in shaqada mel raus ilaahay buu hogshaysay qof ka dhalin yaro mel raus walaa adag kin failing oo walna kin ka dhamaana beesad ka helo korto sawalna sameeyay maadaama ilaan walaa noo raay beesley ka qoontilani in sheegada isuun walaa kordhi ilaan waalid walaa ka baray wal kalna kin kordhi kor adana nafahaanta ragnimada inta wala kordhisid.